2019. Ia ni Pro Rosa Smart Corona
Baka yutaka teka no Corona Senyika waba China Corona Karimi na America Corona Ngakazi woku kamala Corona Baka yutaka teka no Corona Senyika waba China Corona Karimi na America Corona Ngakazi woku kamala Corona
Nolulomba tetuama ziku yomba Ulomu kambu ya labi kakatunda Wabasi yeye ya labi kama tuju Tuwakirizo tumazika na kajanya Sonyi watata muka makatunda Tufunamia tufuka mide kumavivi Tulimu wono wanyitata tuwakiriza Chira vika tuwakusobia vunovu kambwe Biaso kabia firimunga vya kunyoma Nitugamba chira vika vunovu zanyo Yali wira firimunga yetu wambie So COVID-19 yetu wambie Kunukuzika hewala labi uwe Urumbe romu njindo lunuru kamwe Ya hili ya kauka ya kubaburati Tulavye na wafumbu labi nebi kwenu
Baka yutaka teka no Corona Senyika waba China Corona Karimi na America Corona Ngakazi woku kamala Corona Baka yutaka teka no Corona Senyika waba China Corona Karimi na America Corona Ngakazi woku kamala Corona
Sanyukiro mwaka mkusabo kuveko Kubaguno mwaka kukubate kuambwa Tuwasoka nanzi kende zitudovia Tuvate tulia ukulona na jia Tuzako benzi kwenju girentia Zemido visu siku kuvienda vieko China ni Italy vajitenda Spain ni Amerika valimbi uwe Ilani na Germany tivalu tonze France ni Uganda batulia u Niomu yesa vile muvia tegira Nchigaya bakulu chitufunziza Corona kankuhumu jirevi zimie Wena wabutu kira tonyiride Ujiro daye wa mwirije bakulide Fetu vire wafujiro bukambwe
Baka yutaka teka no Corona Senyika waba China Corona Karimi na America Corona Ngakazi woku kamala Corona Baka yutaka teka no Corona Senyika waba China Corona Karimi na America Corona Ngakazi woku kamala
Bagamba government na beba feko Ebintu byabadibye ko tebateredde Amabara magali jibazino ye Abate mesezu makubo mumu viveko Yakubo wako muku wanakulule kasa Na wabu mfuna totu alire muno Mama wabana na mavujegeka Sabu viveko hati tusave nye Ala tumusavavi tutaseko Bwabanga mnyiva tusanyi wenye Chirabika tuwa msobia bibi mnyize Mubeba yonjo kusinga we mubate Niweka waka wede uchifuke chanyo Papa Afrika chinka kaseko Amalala mugama nyiga tundanyo Assalamu alaikum
Baka yutaka teka no Corona Senyika waba China Corona Karimi na America Corona Ngakazi woku kamala Corona Baka yutaka teka no Corona Senyika waba China Corona Karimi na America Corona Ngakazi woku kamala Corona
Remember where you got it from www.djericom.com